Alright. Pili bafeli. Hamba nokeli. Azisho.
Isiparo zamkhonsepto enzile ezinsizwa kawo.
Ayiyo madala, ayiyo, ayiyo. Bekezela, konke kuzodlula, ubumnyama buzophila, inhlupheko zizodlula. Bekezela, konke kuzodlula, ubumnyama buzophila, inhlupheko zizodlula.
Mosquito, I believe, nami mfuna ukuba top, ngibe free. Ngoke nice, ngibe fresh, ngibe clean. Akuwe God, ngiyakholwa, I believe, I believe.
Bekezela, konke kuzodlula, ubumnyama buzophila, inhlupheko zizodlula.
It's like a corner bridge, yazi impilo sengajika njengesondo vinje. Asengaqhomela kusasa maraba kubiza inkosi. Bophi Pondo relax, sonke sopa grand. Baya believe emasontweni baya khona. I've never been there, mara ngizibona there. Funa ukuba right, ngibe rich, ngibe no cash. They never care, but inhlupheko yijoke. Oh yes, of course, nami ngifuna ukuba rich. Phuma ehlathini, intwana mplome sababa.
Impiliso, out in Ghana, send the show. Andeke zela mzala, sonke sopasha. Usezo buka, kule rume kweli mbono. No matter what, intwana pushi no mbono. Tati haba, nispiki, rufuli mbono.
Bekezela, konke kuzodlula, ubumnyama buzophila, inhlupheko zizodlula. Bekezela, konke kuzodlula, ubumnyama buzophila, inhlupheko zizodlula.
Yo, andazi kwenzekani nami lifele emnyama lixakene nempilo yamansayiboni nempumelelo yami ndingumdali wami xaselinsuku zimfilimu sinzima kude kubaleka nezihlobo zam bathi nabazali bam ya intlungu nentlupheko zaqala ngonyana wokuzala kwam. Nandithini ngam ebunzimeni endikubo qala ubumnyama kuvele ubukhanya ndiyazikhuthaza ntangama. Ya sometimes ndifile ngathi ndingazikhila mpilo ya-minus k unzima ulife wam uyadiko umakhelwane bayafisa bathi ngathi angasicisi but I know uthixo wam is my pillar. He gives me strength when I'm weaker. He doesn't drive me to liquor. I just confess to my creator become a lesson to the teacher testimony kumabeliever. Indlebe azinasiciko uyaliva nale ngoma uyayiva ithi uzo
Bekezela, konke kuzodlula, ubumnyama buzophila, inhlupheko zizodlula. Bekezela, konke kuzodlula, ubumnyama buzophila, inhlupheko zizodlula.
Mosquito, I believe, nami mfuna ukuba top, ngibe free. Ngoke nice, ngibe fresh, ngibe clean. Akuwe God, ngiyakholwa, I believe, I believe.
Wishbeats.com
I believe.